na nyuma yo kwiyunga nawo mu Mana. Wibuke kandi no kwiyunga nawo.
Ndabaramukije cyane, nitwa Musomesha Loizi, ndi umuyobozi wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge nyakuri mu nama mpuzabikorwa ya Société Civile Nyarwanda. Ndashimira mwebwe muduteze amatwi mwitabiriye iyi gahunda yo kugira ngo muze mwumve ikiganiro twabateguriye. Ndashimira kandi inama mpuzabikorwa ya Société Civile Nyarwanda, magambo ahinnye ni CCCE, murayizi, murayikurikirana kuri radio Urumuri mu buryo bwa buri munsi. Nagira ngo rero rwose uyu munsi tuganire ku byerekeranye n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Iki kiganiro ni ubwa mbere tugiteguye, nibwo ikiganiro cya mbere cy'iyi nama mpuzabikorwa ya Société Civile Nyarwanda. Ndahayikaze rero n'ikiganiro, mbamenyesha ko mfite hano abatumirwa muri ikiganiro batatu, hamwe nanjye Musomesha Aloyizi, afite umutumirwa Simpunga Aloyizi, afite undi mutumirwa ariko Nshimiyimana Emery, undi mutumirwa ni Ndungutse Evariste. Nagira ngo rero mbahe ijambo buri wese yibwire abaduteze amatwi magambo avunaguye. Simpunga, ijambo ni ryawe.
Murakoze muyobozi w'ikiganiro Rwana Musomesha Aloyizi. Nitwa Aloyizi Simpunga, nk'uko ubivuze nkaba ndi muri komisiyon y'ubumwe n'ubwiyunge nyakuri, komisiyon nyine yo mu nama mpuzabikorwa Société Civile Nyarwanda, ariko no mu nama mpuzabikorwa Société Civile Nyarwanda bakaba ari igihe bagiriye icyizere cyo gutorera kuba perezida wayo muri iki gihe. Murakoze.
Murakoze, Nshimiyimana.
Murakoze muyobozi w'iki kiganiro. Nanjye ndagira ngo nibwire abumva radio Urumuri, ariko muri cadre ya komisiyo yayo y'ubumwe n'ubwiyunge, muri iki kiganiro cya mbere tugiranye tugiye kugira kugira ngo tugeze ku bumva radio Urumuri ndetse n'ibikorwa by'impuzamashyirahamwe ya Société Civile. Nge rero nitwa Emery Nshimiyimana, nkaba ndi umwe mu bamambure b'iyo komisiyo, nkaba ndetse nk'uko mubizi uru rugaga rwa Société Civile rukaba ruhujwe n'amashyirahamwe atandukanye. Nge nkaba ndurimo rero ndi umwe mu bahagarariye umuryango Ibuka Bose Irengera Bose, ariko nyine nkaba ndi umumambure w'iyo komisiyo. Ubwo rero nanjye nkaba niteguye gutanga ibitekerezo byanjye cyane cyane muri komisiyo yacu y'ubumwe n'ubwiyunge, kugira ngo turebe niba ubwo bumwe n'ubwiyunge bushoboka mu gihugu cyacu. Ubwo ibindi bituze kwivuga, nagira ngo mbashimire kuba mwantumiye. Murakoze.
Murakoze Ndungutse.
Urakoze Bwana Musomesha kubonera mu kiganiro mwateguye nyine kuri uyu munsi, cyane cyane ko ari n'itariki yo kwibuka mutagatifu wacu Kizito yitabye Imana, wagombye kuba yujuje imyaka 39. Yijemo rero nk'umwe mu bari muri biro ya Société Civile Nyarwanda. Nkaba nitwa Ndungutse Evariste, kandi n'umusore nkaba ndi mu miryango yindi iharanira ikiremwa muntu uwitwa Ripodor, nkaba nkumaze nk'igihe nawo. Ngo rero nishimiye gufatanya namwe ibiganiro by'uyu munsi ku mpamvu ebyiri. Imwe ndayivuze yerekeye kuri aniveriseri nyine ya Kizito Mihigo, dufata nk'umumaritire cyangwa se intangarugero mu byerekeye ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Noneho ku mpamvu ya kabiri, nuko ikintu cyerekeye ubwiyunge bw'Abanyarwanda bukomeyeho cyane, ubwiyunge nyakuri. Ariko murakoze, ubwo turakomeza dufatanye.
Murakoze Ndungu Sebariste, murakoze cyane. Nagira ngo nongereho ku byo Simpunga yibwiye twibwiye, nagira ngo mwunganire kuri yuko nanone nawe ni perezida wa CCCR kandi akaba ahagarariye nanone umuryango witwa Initiative Humura, nawo ukaba ari umunyamuryango ukomeye cyane muri mu banyamuryango bagize ishyirahamwe ryacu, umuryango wacu. Nanjye Musomesha Louise nkaba ndi umunyamuryango nyine wa CCCR, mpagarariye nanone umuryango wako umushinga witwa Projet de VGP, n'umushinga w'ubwiyunge nyakuri, ni ukuvuga ubwiyunge bunyuze mu kuri, ubutabera n'imbabazi. Tukaba nyine twese nk'uko abatumirwa banjye twabivuze, tukaba turi muri komisiyo imwe, komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda muri iyi nama mpuzabikorwa ya Société Civile Nyarwanda. Iki kiganiro rero rwose nk'uko mugenzi wacu Ndungutse yamaze kubivuga, twifuje ko twagitangiza n'ikiganiro cya mbere dutangije kuri Radio Urumuri, iyi nama mpuzabikorwa ya Société Civile Nyarwanda tugitangije uyu munsi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa Nyakanga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020. Twifuje ko ikiganiro twagitangiza kuri uyu munsi kubera ko nyine bihurira n'isabukuru y'imyaka 39 umuvandimwe wacu Kizito Mihigo waraniye ubwiyunge bikomeye cyane n'ubumwe n'urukundo rw'Abanyarwanda. Imyaka 39 mumbabarire yari kuba amaze avutse, hamwe kandi n'imyaka 10 ya fondasiyo ye KMP. Abanyarwanda twese tuzi, twese tuzi kandi yatugiriye akamaro cyane mu kudufasha mu bumwe n'ubwiyunge bwacu Abanyarwanda. Nagira ngo rero nkomeze mbifurize rwose kuza kuryoherwa n'iki kiganiro, ariko nanone mushobora no kumbaza Mutese impamvu w'iki kiganiro mwagishyizeho ni ukubera iki, ni ukubera iki? Nagira ngo basubize kuri iki kibazo mwashobora kuba mwumbaza mwanga kwibaza, nuko mu nshingano z'inama mpuzabikorwa ya Société Civile Nyarwanda harimo inshingano zikomeye, imwe ikaba ari iyo ngiyo twashyize imbere cyane yerekeranye no gukangurira Abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge bwacu. Biri rero mu ntego dufite, biri muri za statu zacu, yuko tugomba guharanira kubahiriza no kubahiriza uburenganzira bwa buri wese mu mibereho ya y'umuntu buri wese ku giti cye, kimwe n'uburenganzira burebana ndetse na burebana no kwimakaza nyine ukwishyura ukizana, demokarasi, ubutabera, ubumwe, ubwiyunge nyakuri n'amahoro arambye mu Rwanda no hanze ku Banyarwanda. Ibyo rero rwose biri muri nshingano dusanzwe, nimwe mu nshingano dufite twiyemeje gukora kandi tukaba tugomba kuzabigeraho. Ikindi rero nababwira ni uko mbere yo kujya mu mizi y'ikiganiro nyacyo, kuko ni uko nabamenyesha ko ikiganiro kizajya gihita rimwe mu kwezi, rimwe mu kwezi, twifuje ko cyahita rimwe mu kwezi, kikazajya gihita ku wa kane wa mbere wa buri kwezi. Icyo gihe tuzashyiraho tuvuge insanganyamatsiko y'uwo munsi, tuvuge ikiganiro, tuvuge n'urugero nabaha. Ushobora kuvuga tuzashyiraho nk'ikiganiro cyerekeye n'ubutabera, ubutabera ukuntu ari inkingi y'ubwiyunge, ari imwe mu nkingi y'ubwiyunge n'urugero ufashe, tuvuge n'ibindi n'izindi nsanganyamatsiko tuzaduha buri kiganiro cya buri kwezi. Mu magambo make ikiganiro nuko kizaba giteye, kandi tubifurije rwose kuzajya mugakurikira icyo kiganiro buri wa kane wa mbere w'ukwezi w'ukwezi. Kwinjira mu kiganiro rero nyirizina, kubera nyine nk'uko twabibabwiye twashatse kugira ngo dutangire uyu munsi kubera isabukuru ya isabukuru twizihiza y'umuvandimwe wacu Kizito Mihigo n'umuryango we KMP, twibukiranya ibikorwa bye yadukoreye, yakoreye Abanyarwanda n'isi yose ndetse mbere yuko yitaba Imana. iyo ngingo twasanze nifuze ko ya sobanurwa neza cyane na Simpunga kuko rwose arazi kitumihigo arazi ibikorwa bye twese turabizi ariko Simpunga twamuhisemo rwose tubona mbona ko ariwe wabiduteguriye neza akaba akabibagezaho tukibukiranya noneho tukaza kuryoherwa n'iki kiganiro. Simpunga watubwira gerekeranye n'icyo gice cya mbere cy'iki kiganiro.
Urakoze muvandimwe musomesha. Yewe, kumbwira ngo mvuge ku bikorwa bya Kizito Mihigo, ku buryo uwo Kizito Mihigo yarateye kimwe no kwinjira mu nyanja, kuko umuntu yabivuga akamara amezi akamara imyaka. Kizito Mihigo yari umuntu wabaye mugari cyane nkuko bivuze rwose. Ngiwe mu minsi kuva nyine iminsi mike atangiye kwiga Kizito Mihigo yari muntu ki, kubera ko yanteye amatsiko cyane. Uko umuntu agenda mumenya niko amatsiko agenda yiyongera. Nasanze rero muri uko kumwiga ari umuntu mugari cyane, ndetse habaho n'inyigo yihariye bya bindi bavuga science yakwiga Kizito Mihigo rwose, nkuko bagiye bakeraho za science ziga Egypte, za Egyptologie, za sinologie zo kwiga Ubushinwa. Nasanze Kizito Mihigo nawe umuha yujuje ibyangombwa byose kugira ngo habeho science yo kumwiga, no kuvuga ubumenyi bwihariye bwo kwiga kuko yarateye ko yariwe no kubikorwa bye. Ndatinze rero Kizito Mihigo, umuntu mbere yo kuvuga ibikorwa bye umuntu yavuga uwo yariwe. Uwo yariwe ari nabyo uwo yariwe watumaga nyine n'ibyo bikorwa bishoboka anabikora. Ni umuntu wari ufite uburere gikristo. Ngira ngo ntabwo ninjira mu bimenyetso byimbitse, kuko buri wese wumva iki kiganiro ntabwo yumvise Kizito Mihigo bwa mbere, afite byinshi yamwumviseho. Niyo mpamvu ntirirwa ninjira mu buryo bwimbitse muri ibyo bimuranga, buri wese yakwibonera ibimenyetso n'ubuhamya. Yari afite uburere gikristo yahawe n'ababyeyi be nk'uko yanabyanditse, nk'uko yanabivugaga. Ubwo burere bwamuteraga kugira ukwemera gukomeye kwa gikristo mu migendere ye, mu miririmbire ye, mu kuganira, mu gusenga, mu bikorwa byose yakoraga. Wasangaga Kristo ari hagati yabyo. Imyitwarire wabonaga ko akurikira intambwe za Kristo. Yari afite ubumuntu butangaje, ngira ngo yaranabivuze mu ndirimbo ye imwe, usibye ko n'izindi nazo bigenda biza, ariko indyo yo y'umwihariko niyo yadirimbye nyirashyira ngo umuntu. Yari afite umuntu utangaje, aho buri wese yamubonagamo nk'ishusho y'Imana. Bigaragara ko iyo myemerere ya gikristo yayishyiraga mu bikorwa nyine, agaragaza muri ibyo bikorwa by'ubumuntu, aho wasanga ashaka gufasha buri wese. Hari abana, hari abantu bakuru, hari abanyeshuri, yarihiraga amashuri bagiye babitangamo ubuhamya. Hari ibikorwa ni byinshi byarangaga iyo ndagaciro ye, ubwo umuntu yahoranaga. Birumvikana iyo hari umuntu bizana urukundo rwinshi mu bantu. Kizito Mihigo nk'uko yanabivuze no mu gitabo yanditse, nk'uko nabivugaga, urukundo yakundaga abandi, urukundo rwihariye. Umuntu avuze urukundo, umuntu yakumva ko ari ikintu gisanzwe. Urukundo rwe impamvu dutinzeho nuko rwari urukundo rwihariye. wa rukundo rugera ha urukundo rusanzwe rutagera rusaba byinshi. Iyo byose rero bigatuma ari umuntu wagenderaga ku bintu umuntu yavuga ko ari amahame, amahame yagenderagaho yatangaje yavugaga ku buryo bufututse. Navuga nk'ihame ry'imbabazi. Kizito Mihigo ni umuntu wari ufite ikintu cy'ihame yemera cyo kubabarira no kubabarirana nyabyo. Kubabarira no kubabarirana bitagira imbereka. Ibyo ntabwo ari byo yigishaga gusa, ariko yanabagaho atyo. Ubwe yatanze ingero z'ukuntu yababariye n'abamwiciye ababyeyi muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ko nk'uko tubizi yari imfubyi ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Kubabarira abakwishe batagusabye imbabazi, Kizito Mihigo yarabikoze. Agenda bagana atari bo baje kuzimusaba, arazibashyira. Nta nagira ngo ibyo bibe ikimenyetso cy'ahantu urukundo rwageraga. Urukundo rero rwageraga no kubagombye kuba abanzi be. Urukundo rwatumaga abababarira batanamusabye imbabazi, we akagenda abashyiriye imbabazi akazibahereza. Ibyo ngira ngo ni ikimenyetso kigaragaza ryahame ndetse n'agaciro yamurangaga. Irindi hame rikomeye yemeraga kandi yabanaga naryo, akarana naryo, akagendana naryo, ni ihame ry'amahoro. Kizito Mihigo yari umunyamahoro kandi yigishaga amahoro aho yanyuraga hose. Iyo wamurebaga mu maso ye wasanga harimo amahoro, harimo umutuzo. Imvugo ye yo mwaganiraga wumvaga irimo amahoro, irimo umutuzo. Ni umuntu rero wabishyiraga no mu bandi batiriwe bana atiriwe agira n'icyo akora. Iyo mwaganiraga nawe wumvaga ugize amahoro. Ibyo arabatanga buhamya benshi bagiye babivuga. Hari irindi hame yagiraga rwose yari akomeyeho, ni ihame ryo gukunda igihugu. Burya hari abantu babifata nk'aho ari ikintu cyoroshye, cyangwa se bo babifata nk'ikintu cyoroshye, ariko Kizito Mihigo we mu bimenyetso yadusigiye yagaragaza ko yakundaga igihugu cye ku kigero cyo hejuru biruhije kugira ngo ubone abandi bantu bakundaga igihugu cyabo nkawe. Yaragikunze ku buryo ibikorwa byose byagira ngo bigihuze, yuvuze igihugu uvuze abagituye, ni ukuvuga Abanyarwanda. Ibikorwa byagira ngo bihuze Abanyarwanda bose hadasigaye n'umwe, nibyo yaharaniraga. Yewe bikagaragara no mu ndirimbo y'igihugu uruhare yayigizemo arwubaka, yubaka iyo ndirimbo, akora iyo ndirimbo kwari kuri we yabifataga nk'iyo ndirimbo ari ikintu cyahuza Abanyarwanda bose, aho bari bose, ibice barimo bose, ni ikimenyetso kuri we, niko yabifataga nk'uko yagiye abivuga. Ndetse wavugana biriya bintu byo guhura n'umukuru w'igihugu, aho yasabaga audience yo guhura n'umukuru w'igihugu, we yabishyiraga muri urwo rwego rwo gukunda igihugu cye. Kuvuga ngo mpure n'umukuru w'igihugu, hari ibimenyetso byinshi byagaragaza ko yasobanuraga n'umukuru w'igihugu urukundo we Kizito Mihigo we yigisha. Kubabarirana Kizito Mihigo yigisha kandi yemera, yabigezaga ku mukuru w'igihugu, kwari ukugira ngo nibigera ku mutwe w'igihugu nabyo bigira akamaro. Mwumve aho ibikorwa bye byagarukiraga kugeza ubwo yajyaga no kubyigisha umukuru w'igihugu. Ibyo rero bigatuma ntagiye kwizima mu magambo cyane, ngera ku bikorwa we ubwe yakoze. Ibikorwa yakoze nta kuntu abifatanya na fondasiyo yasize akoze, kuko ibyinshi yabikoreye muri iyo fondasiyo. Mu Kinyarwanda sinzi ukuntu bavuga fondasiyo, niba ari umuryango simbizi, ariko tujye twumva fondasiyo yitwa Kizito Mihigo pour la paix mu Gifaransa, cyangwa Kizito Mihigo for peace mu Cyongereza. Iyo fondasiyon yayikoreyemo ibikorwa bijyana no kwigisha izo ndangagaciro yemeraga, ayo mahame yemeraga. Ni nayo mpamvu nariyo nahereyeho nsobanura, ngira ngo nsobanure ibikorwa yakoze. Ayo mahame yose, izo ndangagaciro zose, yabitangaga ku buntu mu biganiro yagiranaga n'abantu hirya no hino. Ibikorwa yakoreye muri iyo fondation by'ibiganiro yakorera ku maradiyo, ku mateleviziyo, ku mbuga nkoranyambaga mwagiye mubona yifashisha, ndetse n'abandi bantu bamwe babahanzi kimwe nawe, nko mu biganiro muzi umusanzu umuhanzi, aho yabazanaga kugira ngo bagahanire kandi bifashishe n'ubwamamare bwabo, maze bamamaze izo ndangagaciro yemeraga zinavuze haruguru ntari busubiremo. Muzi ibiganiro yakora ku maradiyo n'uwitwa Gerard niyo mugabo, ibiganiro byubakaga abanyarwanda, byubakaga ubumwe nyabwo bw'abanyarwanda bushingiye kubabarirana, bushingiye kwiyunga, kubahemukiranya. Ibyo bikorwa byose yabikoraga akishakamo ubushobozi, ariko yabikoraga abitanga ku buntu, abifitemo umuhamagaro we, ari misiyo yihaye, nta wabimutegetse, nta murimo wari urimo kuri we, nta wari wamuhaye ako kazi, ntabwo yabihemberwaga. Yumvikane ko n'icyo kintu cyamusunikaga cyari muri we, cyatumaga ashaka ibyo bikorwa bihuza abanyarwanda, bibageza ku bwiyunge no ku mahoro no kubabarizana. Tuzi ibitaramo, tukivuga kuri ibyo bikorwa Kizito Mihigo yakoze, ndetse byinshi akabikora nyine abinyuje muri iyo fondation Kizito Mihigo pour la paix, ibitaramo yakoze hirya no hino muri za gereza, mu mashuri, ku mirenge runaka. Ibyo bitaramo byabaga ari byo kwigisha ubwiyunge, urukundo, kubabarira bitagira imbereka. Ibyo ni ibikorwa, ni bimwe mu bikorwa nyine yakoraga ibyo bitaramo igihugu hose, mu gihugu hose. Ikindi gikorwa gikomeye nere kwizima mu ijambo, wenda ngirangirizeho, ni igikorwa cyo gufasha. Muzi ko yari yarubatse nk'ishuri, yarakoze ishuri ryo gufasha abana, abigisha umuziki. Iryo shuri ry'umuziki yarikoraga kugira ngo impano yari afite yo kuririmba no kuririmbira Imana, sinzi, ntabwo navuze igikorwa cyo kuririmba n'indirimbo n'umubare w'indirimbo yaririmbye, umubare utumvikana, yubwiye abahanzi basanzwe bahinda umushyitsi, kuko indirimbo zigeze kuri 500-600 yaririmbye, zirimo mu ngingo zitandukanye, iza kiliziya, izisanzwe z'igihugu, ariko zose ugasanga muri buri ndirimbo, yaba ari indirimbo y'ubuzima busanzwe, yaba ari indirimbo iyo ya kiliziya gatolika, ugasanga bihurira ahantu kuri za ndangagaciro we yaramiye. Ngibyo rero ibikorwa nyamukuru umuntu yavuga ko Kizito Mihigo yakoze, nabyo nk'uko nayibabwiye nta wabivimuzi ikiretse yafashe imigoroba myinshi, ariko muri make nabamvuze ibyo ngibyo, nkabangusubiza ijambo muvandimwe musomesha Loise.
Urakoze cyane Simpunga rwose kuba utugire muri make, kuko wa mugani ntabwo ibikorwa Kizito yakoze nta wabirangiza, nta umenya umuntu yafata yakwandika ibitabo akandika ibitabo. Ariko rwose ukuntu ubiciye muri make yane, cyane cyane ko watangiye rwose utusobanurira n'amahame yemeraga yigishije abanyarwanda, yatwigishije rwose, ni byiza cyane, numva biyingeze ku mutima cyane. Ari ikintu wavuze abantu, ubwo niko nigiye wivuga nyine rwose ku giti cyanjye, nanjye uko nakinongeraho, abantu tudakunda wavuze neza cyane, abantu bata wenda abantu benshi tuta twumva indirimbo ze tukasamara tukagira dute, ariko ntitwibuke koko ngo duhe dutekereze ukuntu cya kintu wavuze gikomeye cyo gukunda igihugu, cyo gukunda abanyarwanda. Wana yego nyine yahamije bibumbi no rukunda, ariko gukunda igihugu cye kugira aho nuko bivuze ni ikintu batwumva bagombye na kumva ko ari ikintu gikomeye, kuko umuhanzi akavuga ati ngiye kureba umukuru w'igihugu, mugezeho umushinga mfite, kuko umushinga afite niwe abanyarwanda bose, ntabwo ari umushinga wa asosiyasiyo yanjye gusa ushaka gushyiraho, n'umushinga w'abanyarwanda bose ureba abanyarwanda bose aho ngaho rwose byivuze ijana ku ijana ni ikintu abantu tujye tubyibuka kuko ni ntabwo nzi ko ari abahanzi benshi bagiye kureba umukuru w'umujyi ngo bamugezeho umushinga bafite kugira cyane abanyarwanda gutyo ariko kizitumye ni ikintu gikomeye cyane kuko akavuga ati vuye i Buraya aho nigisha ubwiyunge ngiye mu gihugu cyanjye niho ngiye kwigisha abanyarwanda ubwiyunge nyakuri bwabo ubumwe n'ubwiyunge akajya kuri buryo ati ndafite umushinga nimufashe uyu mushinga tuwushyire mu bikorwa kuko n'abanyarwanda twese icyo ni ikintu rwose ni igikorwa gikomeye cyerekana ko yakunze abanyarwanda akunze abanyarwanda akunda abanyarwanda bose abatakiriho abariho n'abazabaho icyo rero ni ndumva rwose kuko urakoze cyane kubishimangira kubyerekeye n'ibikorwa bindi ibyo ntiwabivuze hari n'ibindi nyine umuntu atavuga kubera kubura umwanya naho ubundi ibyo ni byinshi sinzi niba mbere y'uko mu ijambo Emery ngo atubwire kubyerekeye n'ibyo naranza kumusaba wenda buri wese muri mwe byagira akantu nawe yakongeraho kubyo simpunga tubwiye mu bwa makeya Emery hari icyo wakongera kuri byerekeranye n'ikintu wenda kimwe gusa cyangwa bibiri mu buryo bwihuse
urakoze muyobozi w'ikiganiro Aloyizi mu by'ukuri Simpunga abivuze neza cyane mu magambo maremare kandi atari maremare cyane atubwiye Kizito Mihigo uwo ari we atubwiye mu mihigo Kizito ibikorwa yakoze atubwiye icyari kimuraje ishinga ari cyo kijyanye n'urukundo n'ubwiyunge nyakuri bw'abanyarwanda mu by'ukuri nta kintu kirekire nakongeraho yenda kibuze no kunjyana ku ngingo yanjye muri buze kuma nuko gusa Kizito Mihigo nk'uko yabivuze njye icyo nakongeraho nuko Kizito Mihigo amaze kugenda bamaze kumwivugana ntabwo twari tumuzi mu by'ukuri twavuga ko twari tumuzi wese Kizito Mihigo ni mwinshi cyane burya ngo abantu bamenye umuntu w'intwari baho wakenshi cyane bayimenye iyo itakiriho Kizito Mihigo rero yagiye asigara mu mitima y'abantu asigara ari wa muntu w'intwari wa muntu ubu ngubu twese dusigaye twita umutagatifu kuko hari ibintu yavugaga tutitagaho ariko twaje kwitaho ruko tutakimufite iyo tutagifite umuntu rero nibwo tubona ko wa muntu yari adufitiye akamaro ubwo rero njye gasanga kuko mu by'ukuri nk'uko yabivuze Kizito Mihigo yari adufitiye akamaro gakomeye agakomaro kenshi cyane tugenda tubona haba mu bihangano bye haba no mu bikorwa yagiye akora ikindi kintu nagarukaho mu byo Simpunga yaravuze ni ubwo bushake bukomeye bwo kugira ngo yunge abantu ndetse byamuviriyemo urwango rukomeye urwango rw'abashatse kumukoresha kugira ngo bamugire igikoresho cyabo noneho akabyanga akavuga ko we agomba kuba intumwa y'amahoro intumwa y'ubwiyunge intumwa yo kugira ngo ihuze abanyarwanda ibyo rero bikaba byaramuviriyemo kugira ngo abure n'ubuzima bwe ubu ngubu twaba dufite kimufite ariko njye mufata nk'umuntu w'umuhanuzi urya umuhanuzi nawe abantu bemera ibyo ahanura kenshi atakiriho kuko kenshi ariho arabivuga bakabigira ibikinisho ariko Kizito mu by'ukuri ikigaragara nuko ibintu yavuze byose byari ibintu bijyana ku rukundo byari ibintu bijyana ku bumwe n'ubwiyunge bikaba byaramuviriyemo nyine nk'uko nari maze kubivuga urupfu aho umuntu ababarira abamugiriye nabi nta cyo bita mu gifaransa ngo ariye repanse afite akagenda akajya mu mashuri akigisha agakora iyo education y'urubyiruko abigisha les valeurs de la paix et de la réconciliation akeye amakebe mu mashuri hirya no hino mu Rwanda hose aho yagiye muri za priyenda na mbere yuko anafungwa na nyuma yuko afungwa akakireya amakebe iyo yise ngo crebe de dialogue et de transformation des conflits ibyo byose ni ibintu byagiye bibubera igikorwa gikomeye ndetse bimwe na bimwe bigatuma ahabwa n'ibihembo byinshi na muri rwa rwego rwo gukunda igihugu bakabijyana muri bya bindi byo ku bya bonne gouvernance igiye abonera ibihembo ubwo bimeraga umuryango we KMP Kizito Mihigo pour la paix ubwo rero nizimbye mu magambo nicyo nagira ngo nongere kubyo wenda Aloyizi Simpunga yari amaze kuvuga n'umuhanuzi watunyuzemo araduhanurira, ariko ntitwamenya ko ari we. Ubu ngubu tukaba dusigaye tubona yuko koko ibyo yaduhanuriye bidufitiye akamaro, ari byo biza no kuza kubimbura enda iyi ngingo yanjye ndibuze kuvuga. Murakoze.
Urakoze cyane Evariste. Mu minota nk'ibiri icyo wakongera kubyerekeranye n'ibyo bikorwa Simunga tubwiye, kugira ngo mbere yuko Emery mugarukaho akatubwira ku bikorwa bimaze kugerwaho.
Murakoze mwana musomesha. Bo nk'uko bigaragara Simunga rwose ibintu yabitweretse. Gato yanongeraho ni uko yavuze urukundo rw'igihugu, ariko ndongeraho ko yari yari afite n'urukundo rwa nyarwa rw'isi, urwa Kiliziya Afurika. Nibutsa nk'indirimbo yavuga ati mon frère congolais Afurika, yewe na papa uyo wa Kiliziya yamuzirikanye amurindira Babe François. Ngira ngo rero yari intumwa ku Banyarwanda, yari intumwa kuri Afurika, yari Afurika ku isi yose, akaba ari intumwa kuri Kiliziya yenarongereho Gatolika. Yari umuhamya rero, yari intumwa akaba n'umuhamya w'urukundo, akaba umuhamya yuko imbabazi zishoboka. Uko navuga nti unakuvuga nti mu buzima baho la vie est faite d'amour de don et de pardon. Ibyo rero niko ari bitatu ngiye nayimubonyemo. Imbabazi zidasabwe, imbabazi komu kado, komu komando yabitangiye ubuhamya yanabyigisha. Numva rero nk'uko uvuze uti we naro n'umwanya uri buze n'iki, numva n'abandi cyaho ngaho byonyine, kuko Kizito nagize amahirwe yo kumumenya hano mu Bubiligi, cyane cyane mu rwego rw'indirimbo, ari ibitaramo bye, ari ndetse ko nanjye nkunda kuririmba, nashoboye kuririmba indirimbo ze zimwe na zimwe, n'ubundi akaturirimbisha ubwe ku giti cye. Ntabwo akora amahirwe ego nk'uko Emera bivuze, wibwira ko ari umuntu uyobora indirimbo gusa, ariko ntumenye ko inyuma y'izo ndirimbo harimo ubutumwa buremereye. Ubungubu nk'uko abivuze tugenda tubona ubutumwa burimo, tubonamo uburemere burimo, tubonamo inagaciro ziremereye ari uko yatuvuyemo. Ariko Imana muhire uko ridashira, tuzamugumana ku mutima. Murakoze.
Murakoze cyane Evariste. Murakoze rwose. Icyo kintu ushimangiye bongeyeho ndacyemera cyane, kandi twese turacyemera rwose ko yari intumwa y'isi rwose. Urabona hari nk'indirimbo yegi rwose nkunda cyane, nkunda cyane buri munsi ndayumva, nyumva nk'isengesho. Indirimbo yitwa Iteme. Iteme buri munsi ndayumva, ngomba kuyumva, yanayumvise sindyama, ngomba kuyumva buri munsi. Ubwo ntuzari kuyumvise ko kumva nk'ukuntu imeze ni ubutumwa hisi isi isi rwose arayivuga akayivugamo inshuro nka zingahe ntabara, ntabwo nzibuka neza, ariko byumvikana ko koko ubutumwa bwe burenze imipaka y'igihugu cyacu, ubutumwa bwe burenze imipaka y'igihugu cyacu, burenze imipaka ya Afurika, nk'uko yavuga n'abanyekongo birenze n'isi yose, toute l'humanité. Murakoze rero cyane. Ndumva twakurikizaho Emery, noneho turabona nyuma yuko Kizito atuvuyemo, Abanyarwanda twese twarababaye, twarababaye, ariko hari Abanyarwanda rwose bamaze kubona ko ubutumwa bwe butagomba guhera, ko tugomba kubukomeza. Ni benshi, ni benshi, ibikorwa byatangiye, ibikorwa barabitangiye, bahise babikora, n'abari basanzwe babikora barabyongereyemo umurego, ibikorwa byerekeranye n'ubumwe n'ubwiyunge, ku buryo byabahaye ingufu cyane. Rero Emery, ndumva mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro numva yatubwira ibikorwa abona uko abibona kuva ya kirito ya tuvamo abanyarwanda amaze gukora kugeza ubu ngubu ese bakoze iki byifashe bite ari mu gihugu ari no hanze y'u Rwanda Emery
akoze kongera kumpa ijambo mu byukuri mumpa iyi sije kugira ngo nyitegure nagize ikibazo cyo kuvuga ntise ibikorwa bigaragara byakozwe nibihe nyuma y'igihe gito ki umuvandimwe wacu Kizito Mihigo atuvuyemo nagira ngo nibutse abatwumva yuko Kizito Mihigo abamwambuye ubuzima babumwambuye mu kwezi kwa kabiri ku itariki ya 17 nk'uko babivuze ubu ngubu tukaba turi kwizihiza kuri itariki ya 25 z'ukwezi kwa karindwi kwa Nyakanga nyine uyu mwaka tukaba twizihiza ko yagombye kuba agize imyaka 39 ni ukuvuga rero ko nyuma mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka turimo kugeza ubu ngubu hashize amezi 5 gusa ayo mezi 5 rero mu by'ukuri naje gutekereza ndavuga nti se ibikorwa nashakishije hirya no hino tubatse ibikorwa byabimaze gukorwa n'ibihe mu by'ukuri ibikorwa byakozwe ntabwo ari byinshi ariko ibyakozwe byose ni bijyana kuri ku cyari kimuraje inshinga aricyo ubumwe la réconciliation ijambo ryitwa ubwiyunge cyane amahoro ubwiyunge n'urukundo ibyo bikorwa rero nibyo byagiye bigaragara a travers le monde ariko mbere yo kuvuga yenda ibyabaye uretse kumwibuka mu by'ukuri ntabwo ingingo uri bufate igihe kinini kuko ibyabaye kwari kuyagira umuryango we ngira ngo nanone natwe dufate uyu mwanya mu bitekerezo twibuke ubwo twibuka Kizito maze imyaka bari kuba maze imyaka 39 akaba yarapfuye afite imyaka 38 twibuke mbere ya byose umuryango we ukuvuga umubyeyi we mama we yasize na bashiki be ndetse twibuke n'umuryango yarasize amaze gushinga ariyo fondation KMP nayo yasigaye ari imfubyi nk'uko n'umuryango we nyine umubyara ku maraso nawe wabuze umwana ukaba wagize icyuho ubu rero turagira ngo tubabwire yuko muri iki kiganiro twahariye Kizito ari we intwari twakwita intwari ya mbere ipfuye izize yuko iharanira ubumwe ubwiyunge nyakuri akaba yaratuvuyemo yishwe nk'uko twe tubifata nge niko mbifata mu by'ukuri ibyo batubwira ko bashobora kuba yariyishe nge ntabwo mbyemera heka ko kandi ndizera ko abamwishi bazwi akaba baramuvukije ubuzima bwe kubera ko iyo ntambara ye yari yihaye yari itandukanye n'ibyo bwe bemera n'ibyo bumva ubwo rero nagira ngo nihanganishe umuryango we iyo miryango ye ko ari bibiri umuryango avukamo n'umuryango yarasize yashinze ariyo ya fondation ye ubwo rero najya kuri ibyo bikorwa nyirizina Kizito amaze kwitaba Imana mu by'ukuri batutangarije yuko Kizito yapfuye baramufashe bamaze kumufata berekana amafoto yuko yari kumwe n'abandi bahungu babiri ngo bashaka guturuka baganiye i Burundi ariko ibyo byose byari ikinamico nuko nyuma y'iminsi ibiri bukeye bwaho batubwira ko Kizito ngo yafashwe akaba afungiwe muri station ya police y'i Remera nyuma y'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri batubwira ko ngo Kizito yiyahuye nyuma rero iyo nkuru y'inshamugongo imaze kumenyekana icyakurikiyeho nuko inkuru yakwiye isi yose noneho haba icyo nge nise ngo homage planetaire a Kizito Mihigo murambabarira mu mpakanya gatoya mbabwire homage isi yose yahaye Kizito Mihigo ibyo yavugaga ndabivuga bimwe biri mu rurimi rw'igifaransa ndabivuga amagambo nihuse ngiye kugenda mbisoma nihute nk'ikinyamakuru cy'abataliyani cyitwa manifesto cyaravuze ngo la réconciliation au Rwanda personne icône donc ukwiyunga kw'abanyarwanda gutakaje uko nabyita hari umuntu w'ibanze wabo muri Equateur hari ikinyamakuru ki ngo c'est la foi catholique icône culturelle majeure du pays et survivant du génocide et ses chants promouvant la guérison et le pardon qui sont mis en avant par les médias et la commission qui fit une vidéo de la chanson Inuma. ubwo noneho kinyamakuru cyo muri Slovaki nacyo kivuga ko Kizito yaririmbaga indirimbo zijyanye no kubabarira no kugira ute nabyo akaba yabisize. Muri Sweden naho barabivuze bavuga ukuntu Kizito nawe yishwe azira yuko yaririmbye indirimbo ivugamo ko harimo n'abahutu bapfuye bakaba babizize, ubwo FPR ikaba nyine yarishyizwe imbere kugira ngo igaragare ko nayo ifite uruhare mu byabaye mu Rwanda. France 24 yo kalifiki Kizito d'apôtre de la réconciliation rwandaise tout en un état de doute sur la thèse officielle du suicide. Rukumva ko nyine bondi yemeraga ko yishwe barajinganyaga bavuga bati ko Kizito nyine atiyahuye. Europe 1 umunyamakuru witwa Vincent Hervoit we ajya kure cyane naza kubivuga kuko bikomeye. Yaravuga ati Iraki a la paix il la chante ça l'a tué qui se soit suicidé qu'il a été assassiné le régime l'a tué. Kambivuye mu Kinyarwanda ngo yizeye amahoro ayaririmba ayo mahoro aramuhitana, yaba yariyahuye se yarishwe icyo tuzi nuko ubutegetsi bwamuhitanye. Uwo ni umunyamakuru wo kuri Europe witwa Vincent Elvert wabivuze. Hari n'ibindi binyamakuru yenda ntagiye muri byinshi cyane za mu Bubiligi za RTL zabivuze kubyerekeranye nuko nyine nawe ari uwarandaga amahoro ubwiyunge. Byose byagiye bigaruka ku kwiyunga kubana ibinyamakuru byo muri Côte d'Ivoire muri Afrika hose muri Côte d'Ivoire connection ivoirienne yarabivuze, muri Senegal bavuze ko ari umumilita waharaniraga yuko abantu babana mu mahoro agakora des critiques constructives ariko akabizira, muri Benin baramuvuze, mu Suisse Lomate yarabivuze, muri Canada barabivuze, RFI yarabivuze, muri Nigeria barabivuze, Daily Post yo muri Nigeria irabivuga, muri Kenya barabivuze, mu Buganda le journal PML Daily endosse la version officielle en titre que Enemina artiste s'est suicidé en prison. Ariko baza kurangira bavuga ko nyine ibyo bavuga batabyumvikanaho batabyumva kimwe. Muri Zimbabwe barabivuze, ubwo ndagira ngo mbivuge nihuse, muri Afrika y'Epfo barabivuze, muri Armanye la Dechuel yarabivuze ivuga bose bagenda bagaruka ku kintu cy'uko yari umuntu haraniraga amahoro agaharanira yuko abanyarwanda bakwiyunga bakabana mu mahoro. Muri Orwayomini The Guardian yarabivuze ivuga yuko ari umuntu waharaniraga ubumwe n'ubwiyunge agaharanira le droit de l'homme nawe akabizira. Muri Burkina Faso barabivuze bavuga Kizito Mihigo un évoquant de sérieux doutes sur l'enquête à venir, donc oui, ikizakurikira kugira ngo bamenye urupfu rwamwishe nabo bagarukaga ku byerekeranye nuko Kizito Mihigo nyine yari icône de la réconciliation. Mu Rwanda rero muri Cameroun barabivuze, muri la RDC barabivuze, aho ibinyamakuru byabo byagiye bibisubiramo. Ndetse nagira ngo Dasson Hommage Charles Onana nawe yarabivuze nk'umuntu w'umanaliste politique n'umuntu w'umuspecialiste wa Grarac yatanze hommage kuri Kizito Mihigo. Patrick Meko nawe yarabivuze avuga ati le Rwanda pleure un fils et le Congo pleure un frère. Ubwo bintu bitujyana kuri yandirimbo ye Mon frère congolais iyo igenda ikarenga imbibi z'u Rwanda ikerekana uburyo nyine nk'uko Evariste bivugaga ko Kizito atari w'abanyarwanda gusa yari w'Afrika akaba n'uw'isi yose. Na Amnesty International n'ibindi miryango iharanira uburenganzira bwa muntu basabye yuko haba iperereza rikomeye kugira ngo urupfu rwa Kizito rugaragare neza, ariko ibyo ntabwo byabayeho. ibyo rero ni byagiye biba hirya no hino ku isi batanga umaje kuri Kizito Mihigo amaze kwitaba Imana. Icyo navuga ni uko ibinyamakuru byo mu Rwanda nabyo ari ibinyamakuru byagiye bibyandikaho, ariko bikabyandika mu buryo butandukanye n'ubwo ibinyamakuru byo hanze bwabivuze. Navuga ko igihe cyabivuze biriya binyamakuru za Rushyashya n'ibindi byose byandikika mu Rwanda byandikira ibyo mu Rwanda bifuza byo byagiye byandika bivuga ko yishe kandi ko yizize. Nagira ngo nibutse ko mu rupfu rwa Kizito amaze kwitaba Imana nta mu officiel wo mu Rwanda cyangwa une autorité rwandaise wigeze agira icyo atangaza ku rupfu rwa Kizito Mihigo amaze gupfa. Uretse yenda bamwe na bamwe bagiye babazwa ku rupfu rwa Kizito Mihigo yenda bari hanze, navuga nk'ubu ngubu uhagarariye la Francophonie ariyo rwize umushyiki wabo muzi ko wari umuntu ukomeye mu gihugu wabaye na ministre w'ububanyi n'amahanga, ntabwo yigeze aha homage Kizito Mihigo akurikije ibikorwa yagiye akora. Mugenzi wacu Simunga twibukije yibuka yuko Kizito Mihigo ari mu bamwe bahimbye indirimbo yubaye iki gihugu akanayiririmba akajya aherekeza umukuru w'igihugu hagiye hose kugira ngo ashobore kuyiririmba, ndetse yibagije n'uko Leta y'u Rwanda ubwayo yagiye imuha ibihembo bitandukanye. Ibyo byose ntabwo yigeze abivuga, ahubwo nta nubwo yigeze agerageza kuvuga izina rye, yaravuga ngo le jeune homme, uwo musore, yigeze kubera nyine cya kintu kigufata mu mutima, ntabwo yigeze agira ikintu yavuga ngo ashobore kuvuga izina rye, uretse ko yavuga gusa ngo umusore yari yisize ngo yagiye gukora n'abantu batavuga ubutegetsi neza. Ibintu nk'ibyo byose bigayitse. Noneho rero
ngaruka ndamuje mugivuga gato ahina gato ya kuri ibyo bikorwa nuza noneho nibyo ariko ntabwo guca mu ijambo no kugira ngo yuko ntabihina noneho turere none cyane abanyarwanda se abanyarwanda mu gihugu no hanze nyuma muri iyi minsi kuva agendeye niki ibyo yakoze bituma biki twumva tubivanamo iki cyangwa se urupfu rwe ubungu muri amezi atanu ashize niki bimaze isomo ki biduhaye twebwe turi ku gihe twavansa ndetse turi kubikomeza cyangwa ntacyo dukora ubwo kandi nubwo ntabitindaho cyane nubwo ntabifite byinshi cyane ariko reba akantu reba wasibura rwose wabona ka k'abanyarwanda bamaze kugira ngo gukomeza.
Nagira ngo nyine kuvuga ibikorwa twe icyo twabikuramo cyo ni cyinshi cyane kirahari, nuko ari isomo rikomeye yatwigishije ry'urukundo, isomo ryo rya reconciliation, yuko abantu bagomba kwicara bagashyira hamwe bakabana mu rukundo. Ubwo nyine nagira ngo narimaze kwereka iyo Image Planetaire, na ikindi nagira ngo nongereho nuko Kizito Mihigo amaze kwitaba Imana nyine hari misa yamusabiwe ku itariki ya 26/26 z'uko kwezi kwa kabiri, ubwo bamusabiye misa nyine, ibyo nacyo ni igikorwa bakoze cyo kumusezeraho. None icyo gikorwa kiza gukomeza rero no hanze y'igihugu, ngira ngo na radio Rumuri yakoze igibitaramo bitandukanye byo kumusezeraho no kuvuga ibyo bikorwa Simunga atubwiye, ibyo bitaramo rero byabaye hirya no hino ku isi hose. Ubwo rero ngarutse ku cyo warumbwiye kindi kijyanye nuko Kizito Mihigo icyo twigisha, ariko nda ntajya kuri icyo ngicyo, ndagira ngo mbabwire yuko mu kindi gikorwa ntakwibagirwa na kitaza kuncika, nuko Kizito Mihigo yasize yanditse igitabo igitabo yanditse mu myaka yamaze ari muri gereza, icyo gitabo kikaba cyarasohotse ubu ngubu, nacyo akaba ari igikorwa cyakozwe ari uko amaze kwitaba Imana, kikaba cyarakozwe na nicyo bita Global Campaign for Rwanda Human Rights iyobowe na witwa René Claudel Mugenzi, kikaba cyarasohoye igitabo cya Kizito Mihigo cyitwa Rwanda Embrasser la Réconciliation pour vivre en paix et mourir heureux. Icyo gitabo nacyo cyarasohotse, ngira ngo mbabwire yuko yenda bazabona umwanya wo kukigura no kugisoma kizadufasha, nk'uko nashimira n'undi muvandimwe munyarwanda wakidusobanuriye mu Kinyarwanda akatubwira ibyikubiyemo witwa Axel Kanijabo ukuri radio Itahuka. Ubwo rero icyo nyine nk'uko igitabo cyacyo kivuga, Kizito yari intumwa y'amahoro. Iyo ntumwa y'amahoro rero nicyo gikorwa gikomeye navuga yadusigiye cyo kugira ngo twebwe dushobore kuzabana mu mahoro mu Rwanda rwiza mu Kizito Mihigo twe abanyarwanda cyane cyane bari hanze ko abo mu Rwanda biragoye kugira ngo bagire icyo bakora kubera ko nyine abamwishe ntibashobora kwemera yuko icyo gikorwa cy'uko abantu bashyira hamwe bakiyunga bakabana mu mahoro bigoye. Ariko hano hanze nyine icyo byatwigishije nuko mu by'ukuri ibyo dupfa nta nicyo bimaze kuko Kizito Mihigo yatwigishije yuko abantu bagomba kubana mu mahoro bagakundana atari batarebye aho bakomoka, batarebye ubwoko bwabo, batarebye icyo bari cyo. Kizito Mihigo akiri umwana wa mutoya yayirimbiraga akigera inaha mu Burayi ngo akiri muto nk'uko urabyumvise, yaririmbiraga baba Bahutu atazi n'ibyo by'amoko baba n'Abatutsi. Mu gitabo cye nasomye hari chapitre nasomye kuko akigera inaha ngo yigeze kuflasha ku mukobwa w'umutusikazi ngo aramukunda cyane mwiza rwose, noneho nyuma yaho ariko iwabo bakaba batarishimiraga yuko ajya kuririmbira akora misa zimwe Abahutu zirimo Abahutu n'Abatutsi bavanze, ku buryo nyine diskuru bavugaga nyuma ahavuye iyo bavugaga hari niyo bavugaga havuye simwe, buryo bimwereka yuko urukundo nk'urwo ngurwo rudashoboka. Noneho nibwo yafataga umugambi wo kuba iyo ntumwa y'amahoro. Icyo rero bitwigisha rero nuko Kizito Mihigo ubumwe n'ubwiyunge bigomba kuzatubera isomo rikomeye cyane cyane twebwe abasigaye tukazabikora mu buryo nyabwo atari uburyo bwo kuryaryana. Yenda ngira ngo ndangize nuko navuga nti ese hiyunga nde nande, yenda tugiye gukadira muri iyo ishusho yacu hiyunga nde nande, hiyunga nde nande, hiyunga abantu babiri bafitanye ibibazo. Abantu bafitanye ibibazo rero abo bantu kugira ngo biyunge nuko babumvikanye bakicara bakaganira. Ubwo rero inaha twebwe ibyo byatubereye isomo ry'uko twebwe ubwacu tugomba kwicara tukaganira ibibazo byacu, ibibazo byateye ibibazo mu gihugu cyacu hakaza ubwicanyi bungana kuriya, ibyo twebwe turabishoboye. Ariko ibyo bibazo nanone ntabwo bishoboka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko ubungubu bigoye kandi bikomeye. Ubwo rero yenda ntizimbye mu magambo, mu by'ukuri nagira ngo mbabwire yuko cyo uko namubonye ari umuntu uri multiple, ari umuntu udasanzwe, ni intumwa twabonye tutashoboye gukurikiza tubirebye no mu bihangano bye yagiye agira byinshi. Ubu ngubu iyo bisubiyemo nibwo tugenda tubyumva neza, tukumva amasomo arimo indirimbo hafi ya zose zigenda zivugamo, nta ndirimbo itagarukamo amahoro, la paix, la paix, la réconciliation. Indirimbo rero yenda narangirizaho ni indirimbo Kizito yavuze ati ngo genocide y'Abatutsi ngo ni umutwaro abanyarwanda bafite, kuko niwo mutwaro dufite, kuko iyo genocide y'Abatutsi twebwe tugomba kubirenga nk'uko ubutegetsi buriho mu Rwanda bwabigize igikoresho ukabigira ikintu rwitwaje, ku buryo ubikoze wowe ari wese nubwo yaba ararokotse iriya genocide abizira kugeza nubwo atanze ubugingo bwe nk'uko Kizito byamugendekeye. Mu by'ukuri rero ibikorwa byakozwe n'ibyo ngibyo byo kumwibuka no kwibuka inyigisho ziri muri ibyo byose akabyo twagiye dusubiramo muri ibyo bihe byose muri aya mezi atanu make yashize mu Rwanda bikaba bitarashoboye kuba, kuko n'abagerageje kubikora muziko bamwe bari muri gereza, ntabwo nakwibagirwa nk'umusore witwa Cyuma Hatanira Dore waje gufotora ifoto ye mu by'ukuri ntabwo ikimufunze ubu ngubu akaba atanaboneka, si uko yenda afite irindi kosa yakoze, ni uko gusa abakoresha iyo nakwita cheval de bataille cyangwa se fond de commerce ya genocide ari cyo gikizi yavuga ati twagombye kuganira tukumva ko n'abandi abantu ko nabo bagomba kwibuka nabo bakamenya abizize akabitanga ubuzima. Mu by'ukuri rero ni ibyo nge nabonye ubwo yenda ni mu gihe kindi mwambaza naza ngomba kuza
nyagasani banguka bangukure bibitunaniza bangukukize bitudindiza utwemerere tukwihere roho zacu zikwegere.
Ni wowe mpanze amaso, ni wowe ndahamiye, nyagasani unukirisha utunukira byose imbere y'umubyeyi agereranywa. Ngaho nawe kakugatererana bakwisunze bakwizeye. Ngaho nawe kakugatererana bakwisunze bakwizeye.
Urakoze cyane Meri, urakoze. Nagira ngo tukomeze, ndabona iminota iri kutugenda ariko nta kibazo. Nakongeraho kugerekeranya n'ibyo bikorwa, ubwo nyine ndahije abo mu kanya bavuge ku munota nk'umwe gusa, ntiturenze umunota umwe kugira ngo dufate indi ngingo iza gusoza. Ikindi ni uko njye mbona rwose yakanguye cyane, yakanguye Abanyarwanda nko hanze, birebye nk'urubyiruko, abantu bo bafite imyaka ijya kungana n'iye, Abanyarwanda bafite imyaka ijya kungana n'iye, cyangwa se abarengejeho cyangwa se hasi yayo. Ubona njye mbona ni igitekerezo cyanjye, yakanguye cyane urubyiruko, yakanguye kuva Kizito yakwitaba Imana, ibikorwa byakanguye urubyiruko, urubyiruko rwose rwahise rukanguka cyane, rukanguka cyane ku buryo bari gushaka gutera rwose intambwe rwose mu byo yakoze, gutera ikirenge mu cye rwose. Ntabwo narinda kuvuga impuza tuvuga Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bajya kungana n'imyaka ye, yumva rwose ibitekerezo bafite, bumva ari ibitekerezo bijyana muri mesaje, mu butumwa bwa Kizito Mihigo. Voilà, ni cyo kiri navuga. Simunga wagira kugira ngo umuntu umwe ariko rwose utarengeje noneho nyuma na Ivan Sinova ku muntu umwe kuri icyo kuri iyo ngingo y'ibikorwa ubu ngubu kugeza ubu ngubu. Noneho mbere nyuma twatake turebe ikindi indi ngingo ikurikiraho.
Nta byinshi ni
umuntu gusa wo kuzuza rwose.
Nta byinshi mvuga kuko bagenzi banjye babivuze. Ndashima kandi nshimangire nicyo Muzehe Evariste Ndungutse yavuze rwose.
Ariko cyane cyane ni kuri iyo ngingo ya Emerie, cyane cyane noneho yego
kubona yarabaye yararenze u Rwanda akaba n'umuntu w'isi, ni cyatumye ibyo biro byagize ingaruka zigeze kuri ibyo bikorwa byakozwe na nyuma yuko yitabye Imana, kuko isi yose yarahungabanye nk'uko tubizi, kubera urupfu rwe. Mugenzi wacu Emery amaze kubisobanura neza, ntabwo mbisubiramo, ariko ndagira ngo icyo ngaragaza hano ni kimwe, ni uko yakomeje gukora na nyuma yuko atuvamo. Ngewe ibyo bikorwa byose byakozwe nyuma yuko yagiye, ngewe ndabimwitirira muri za nyigoma z'iminsi nkora nk'uko nabisesenguye n'inyo, kandi nkanabihuza, nasanze ibyo bikorwa ariwe uri gukomeza kubikora, ntabwo yatuvuyemo nk'uko wenda bamwe bashobora kuba babitekereza, ahubwo ngi nasanze agihari. Ndetse kuba yaratuvuyemo, ngira ngo iyo umuntu agiye iruhande rw'Imana agira imbaraga nyinshi kurusha izo yari afite ku isi. Sanga yarakoze ibikorwa bikomeye, mbese yarujuje ibyo yari yararaniye akiri muzima, akiri hano kuri isi. Kuko mu bikorwa mugenzi wacu Emery amaze kuvuga byose, ibyo bikorwa byose byahuje Abanyarwanda. Abanyarwanda bataganiraga, ubu ngubu bose basigaye baganira nyuma yaho Kizito Mihigo agendeye, kubera ko ari we mpamya ko yaza kuba akiri hano kuri iyi si, bataba bari bakimeze nk'uko bari bameze, ariko agiye yagarukanye imbaraga zikomeye, akora ibyo bikorwa kuri Radio Urumuri. Twagize imigoroba myinshi, nagize amahirwe yo kugira imigoroba yo kuvuga ku buzima bwe, ku bikorwa bye, nibwo nagize abatumirwa benshi muri studio za Radio Urumuri, kuko nibutse abadukurikiye yuko mu bundi buzima ndi umunyamakuru kuri Radio Urumuri. Misa zasomwe twazigiyemo, twarebye abantu bari bazihuriyemo n'abantu bundi batari basanzwe bahurira muri za misa zahuzaga abanyarwanda. Ibyo bikorwa by'ubwiyunge yagarutse gukora byo kuduhuza abanyarwanda nk'uko mugenzi wacu musomesha abisubiyemo, ni ikintu agikora n'ubu ngubu kandi ubona ko kizakomeza gitangiye neza. Hari ingendo zakozwe mu bihugu bitandukanye muri Amerika ku migabane yose, hari ibitaramo byakozwe, za conference zagiye zikorwa ku buzima bwe. Ibyo bintu byose usanga ababikoze bavuga ko batazabihagarika ahubwo ko bizaba n'umusingi wo gukomeza gukora ibindi nkabyo. Mbese nagira ngo nunganire mugenzi wacu Emery, mvuga ko ibikorwa yabikoze nyuma yuko agenda yagarutse akabikora kandi akabikora n'imbaraga, ndetse akagera ku byo atari gukora ku byo atari yashoboye gukora akiri ku isi. Murakoze, nicyo nagira ngo nongereho.
Oya, nibyo rwose, ijana ku ijana rwose. Cyo iyo ni ingingo nziza cyane, nibyo rwose pe. Kuko hari igihe tujya twibagirwa ko aki turimo, nubwo turimo mu buryo bw'umubiri ariko mu buryo bwa roho aturimo, aracyakora akazi. Ibyo ndabyemereje ku ijana. Barise hari icyo wakongeraho gatoya kuri iyo ngingo yerekeranye n'ibikorwa nyuma yo kutuvamo mu buryo bw'umubiri?
Murakoze. Agume kuba bivuye kuri nako igihe ni gitoya, ariko ndashimangira ako kantu kutuvamo byatumye urumuri rwe rujya hejuru kurusha no rukamurikira hagari kurusha rufungiye mu Rwanda. Gusa rero nanone nafatira kuri iriya homage planetaire, nibyo nkagira nti nisha nuko mu Rwanda ari leta ari kiliziya ya gatolika cyangwa se abanyamadini muri rusange ari abanyamakuru babaye ibigwari. Leta yiboneye umukangurambaga, nyikabwira nti ubutumwa bwa Kristo bwonyine bwari buhagije kugira ngo bw'agaciro busimbure ziriya za komisiyo zose zigwiza murongo cibita za CNRG, iy'ubwiyunge, ibyo byose ubutumwa bwa Kizito bwari bubisimbuye. Ariko leta yamufashe nka wa muhanuzi waje mube ntibamwumva, ngo rero biramuhombye. Ikindi ni Kiliziya Gatolika, ngira ngo mwakurikiye n'umuhango wo kumuherekeza anavuga ko abapadiri bamuherekeje babaye nk'ibyigomeke, bati turamuherekeza kuko ni umukirisitu. Ariko kiliziya muri rusange cyane cyane ku rwego rw'ubuyobozi bwako, ngiye murabara babigwaye kandi ubu ntibarabireka. Nyamara Kizito yabahaye imfashanyigisho mu ndirimbo ze kuko nyinshi ari za kiliziya. Abandi wa gatatu kwirango ntamara igihe ni abanyamakuru, kandi nawe yari umunyamakuru kuko yagiraga ibiganiro nkangurambaga kuri za radiyo. Ariko uburyo bitabire kumuha icyubahiro akwiye, ahubwo ngira ngo abenshi babaye bo kunenga no gucura kwito gucura ibinego nka kawa wundi wabuze icyagaye nk'akayigaye icebe ryayo kandi bo amata menshi kurusha izindi. Ubwo rero nkavuga nti mu by'ukuri cyane cyane abantu mvuze ko ari babiri batatu barakwiye kwivura isoni bagasaranira bagasaba ko mu Rwanda bafungura urubuga rwa Kizito Mihigo, abashaka kumva indirimbo ze, ibiganiro bye, ntibajye babyumva bagiye munsi y'ikiringiti cyangwa se y'ikitanda cyangwa bagombye gushaka za biriya bita ngo za ekuteri bakazumva bakazibyina bakazihimbaza kuko zifite ubutumwa burambaye. Ngo gufungura urubuga Kizito Mihigo abanyarwanda bakamwisanzuraho bakamwigaho uko ubutumwa bwe buremereye, numva narekera aho ngaho yena tujana kunyaho ibintu inyuma. Murakoze.
Urakoze cyane Valisi rwose kuri iyo ngingo, kuko kuri gahunda yanabuze n'ibikorwa byakozwe, ariko kuko nk'uko mwanyunganiye mwongiyemo n'ibitakozwe, n'ibitakozwe byagombaga gukorwa n'abagombaga kubikora. Nibyo Valise nk'ibyo n'urugero Valise avuze, nibyo yamere nawe yavuze, hari ibikorwa byakozwe biri gukorwa n'abanyarwanda ariko hari ibitakozwe kandi byagombaga gukorwa. nibyo rero maze kuvuga rwose kubyibutsa ibyo nabyo ni byiza kugira ngo abantu b'abanyarwanda twikubita gashyi ari abo ngabo bose ubuze abategetsi aragatekereza gaturika n'abanyamakuru bikubita gashyi bareba ukuntu bumva ko ibikorwa bya Kizito Mihigo byari bidufitiye akamaro kandi bitanye twese tugiye ku ngingo ya nyuma rero mbere yo kujya ku musozo yuko dusoza ingingo ya mbere ya nyuma ni ukubera abantu noneho ese mu minsi iri imbere hazakorwa iki ntabwo twamenya ibyo abandi bagomba gukora ibyo ntabwo turimo gukora ibikorwa abandi ariko nkatwe turi muri CCCR muri inama mpuzabikorwa ya Société Civile Nyarwanda muri komisiyo nkatwe turi muri komisiyo twavuga ko ikintu cya mbere nk'iki gikorwa dukoze ni igikorwa dushaka kugira ngo dukomeze nk'uko nabivuze ntangira tuzakomeza igikorwa tuzakomeza cy'ikiganiro kizagihoraho kigahita rimwe mu kwezi kwa kane nongeye mbyibutse kwa kane wa mbere w'ukwezi mu masaha ya nimugoroba nyine abanyamakuru bazajya batangaza mbere bavuge n'igihe kiza kubera kizahoraho twarabyiyemeje tuzabikomeza mu buryo bwo gukomeza umurage we nyine bwo kugira ngo twamamaze ibikorwa bye kandi byamamaze ibikorwa n'iby'abandi byerekeranye n'ubwiyunge kugira ngo dushimangire ubwiyunge hagati yacu abanyarwanda n'umwe bwacu iki ni igikorwa twiyemeje kuzakomeza dutangiye uyu munsi ku itariki ya 25 ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka tukaba tuzagikomeza twarabyiyemeje navuga ko mize mpite ndarikira abatwumva abanyarwanda mudukurikiye ko ikiganiro gitaha kizaba ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 8 nimugoroba tuzamisha neza isaha ari icyo gihe nyine tuzavuga ku byerekeranye murabona ko tumaze iminsi mike turangije iminsi y'icyunamo no kwibuka tuzabiganiraho tuganire ku byerekeranye no kwibuka n'imihango yakorwa mu cyunamo ese hakosorwa iki mu byakozwe mu myaka yashize yose kuva 1994 ese ni byose tuzabiganiraho mu kiganiro gitaha kubera ko nibwo twava muri iki cyunamo noneho turebe icyo nakwita rena ngabira nuko tuteganya rena nk'uko n'umwaka utaha cyangwa se abandi banyarwanda ko babyumva kugira ngo mu buryo bwo kwibuka n'imihango ikorwa mu cyunamo igire indi sura nziza kurusha iyo yagiye igira mu myaka yashize nibyo muri ubu ngubu ikindi nuko nabivuze mu kiganiro nkitangira nuko tuzatwiha muri iki kiganiro insanganyamatsiko muri buri kiganiro yerekeranye n'ubwiyunge n'ubumwe bw'abanyarwanda tuzajya tubagezaho nyine ibikorwa by'iyi komisiyo y'ubwiyunge nyakuri muri CCCR uko iminsi izagenda uko tuzajya dukora ibyo biganiro tubamenyeshe n'ibindi bikorwa kuko ni imishinga dukora ni imishinga muri Société Civile dukora muri inama mpuzabikorwa ya Société Civile Nyarwanda dukora imishinga tubagezeho imishinga tugeze ku banyarwanda yagiriye akamaro abanyarwanda aha rero ntabwo navuga ngo mbabwire ibikorwa byose tuzakora tuzagenda tubibamenyesha gahoro gahoro Evariste hari icyo wanyongereraho kuri ibyo mvuze ijambo rigufi kugira ngo mbere yuko dusoza
oya nyira ngo icyo nagomba kuvuga na kibuze iki urabona ko nko kwemerera avuze ati iriya homage planetaire yakumwe mu nkokora na ni ko coronavirus yahungabanije abantu ego tukizera ko aho izatangira kanya tuzakomeza umuvuduko twari dufite nyine mu byo kwicyubahiro no kwamamaza ibikorwa bya Kizito Mihigo ikindi nanone nongere nyisubiremo ni uguharanira ko abanyarwanda mu Rwanda kuko byinshi urebye twavuze hanze ibihugu byose abanyarwanda bari hirya no hino ariko mu Rwanda nibihutishe kureka abanyarwanda ba Kizito Mihigo amurikire ruriya Rwanda ko abantu bose ari fakiriziya noho nari na kiriziya nayo nuko nyine ari uku nari muri mukebo kamwe niho nayishize ariko ababishoboye bose baharaniye ko mu Rwanda bahabwa uburenganzira bwo kunyurwa bwo kubahe kubaha no kubahiriza ubutumwa bwa Kizito Mihigo. Ikindi rero cya nyuma no gushyikirana nanone yanditse nuko iriya siyeja intebe icyicaro cya kiriya Fondasiyo Kizito Mihigo nyirango nacyo cyahawe ahantu hashya twakibagiwe, ariko icyo nashaka kubona ko ari ngombwa kuyishyigikira ku buryo bushoboka bwose. Nubwo narakira ibyo ngibyo kandi murakoze.
Murakoze cyane. Ndumva tugane ku musozo w'iki kiganiro. Ndibutsa abadukurikiye ko turi mu kiganiro nyine kirebana n'ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, kubera twatangije uwo munsi w'isabukuru y'imyaka 39 Kizito yari kuba amaze avutse, n'imyaka icumi y'umuryango we KMP. Dusoje ikiganiro nagira ngo niyo mpijambo buri wese agire icyo abwira Abanyarwanda, benda twaba twabifuriza cyangwa se icyo twabakantu mbonete umwe gusa kugira ngo dusoze ikiganiro. Emery, wowe udaheruka ijambo, hari icyo watubwira mu buryo bwo gusoza, ariko mu buryo bwo gusoza umunota umwe gusa.
Urakoze cyane kongera kubwira ijambo kugira ngo nange ngire icyo mvuga mu gusoza. Nagira ngo mbwire abumva radio urumuri yuko umutagatifu Kizito Mihigo twibuka uyu munsi kuri itariki ya 25 z'ukwa karindwi, nuko adusigiye umurage ukomeye, kandi umurage ukaba ari umurage uzatugeza ku mahoro, ku rukundo no ku bumwe Abanyarwanda bose banyotewe. Wagujeje kubikomozaho rero, twebwe turimo akarenge kacu karimo karagenda kavamo, kuko abenshi muri twe turi kugenda dukura. Ubwo rero iyo zo mbaraga uwo murindi yazanye w'urukundo wo kwiyunga no gushyira hamwe atarebye amoko y'abantu, umurindi waje mu rubyiruko nyarwanda, nibo ubona hariya muri ngo ribaruwariraye bagenderaho ubu ngubu mu buhamya bagenda batanga. Harimo abahutu, harimo abatutsi, harimo abanze barenze ibyo byose nyine bakavuga ngo n'imiryango yacu iri mu Rwanda ntikituvugisha, barabirenga bakira hamwe no muri siroga yabo bise ngo amoko usanfu. Abahungu bo muri Jambo ASBL muri Mpori, abo bose harimo abahutu, harimo abatutsi, harimo abandi. Iyo rero nkabona ngewe ari icyizere gikomeye yuko urubyiruko ari rwo Rwanda rw'ejo rumaze gufata ibintu abra ruko, ubu ngubu bikaba bitangiye kubigira urwabyo. Ubwo bikaba ngewe bibi icyizere yuko Kizito Mihigo bose nkuko twaje kubivuga kare ni umuntu mwinshi arenze ibibaho byose. Yende cyo narangirizaho nanone navuga nti Yesu yaraje aza mube abe ntibamumenya, abigisha urukundo akivuka akiri umwana mutoya, abami b'icyo gihe ndetse n'abatambyi bakuru batangira kumuhiga, baravuga bati uriya muntu agisha urukundo, abategera ngo aje kubaka ubutegetsi bwabo, ku buryo akiri umwana muto bashatse kumwica bahungisha abana b'abahungu batoya akivuka, kugeza ubwo nawe yapfuye akiri muto afite imyaka 33. Ubyo rero bitwibutsa yuko ubwo Yesu yapfaga yigishije urukundo yaragiye, ariko abamwishe ntabwo byatumye ibyo yigishije na n'ubu ngubu isi yose iracyabigenderaho. Kizito rero nawe mubona nk'umuhanuzi yagiye afite imyaka 38 ari mutoya, ariko ibyo adusigiye ni byinshi, n'inyanja nyinshi tuzavomamo ibyo twifuza byose kugira ngo tugangahure kiriya gihugu cyacu. Ndetse n'abo Evariste yavugaga mu Rwanda badashaka kumva nuko buriya buhanuzi Kizito yadusigiye ari ngombwa, byanga bikunze uko wabigenza kose ntaho bazabishyira, imbaraga zaravutse aho kugira ngo bice rero Kizito nkuko bamwishe, nkuko kera bavuga bati aho kwica gitera baza ikibimutera, ntabwo bakoze ibyo ngibyo bahisemo kumwica. Ariko nagira ngo babwire yuko iyo nkubiri y'urwo rukundo rwo kubana itazigera ihagarara, haba hano hanze haba no mu gihugu, turabyumva kandi turabibona. Nagira ngo babwire ko hari nyuma yaho hari ishyirahamwe ry'abana biyise ngo Abusa Mihigo, naryumvishe nyuma yuko Kizito amaze kwitaba Imana, iryo shyirahamwe ry'abo bana rimwe abahutu rimwe abatutsi, noneho baryita ngo abusamihigo. Ni ukuvuga ngo ikivi kizito aho yari akigejeje abo bana biyemeje ko bagiye kucyusa biyita abusamihigo. Abo bana rero ni ukubafasha n'abo bose twavuze kugira ngo uwo murage kizito yadusigiye natwe dukomeze tugumane tuwigishe n'abana bacu mu ngo zacu, maze uwo murage uzagende uzane urumuri n'urukundo, maze urwo rukundo uzatugeze kuri ubwo bwiyunge nyakuri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba ibyo nifuriza abantu bose, abanyarwanda bose aho bari hose ku isi no mu Rwanda by'umwihariko. Murakoze.
Babyeyi bacu bavandimwe batubanjije, mwibuke mudusabire ku Mana udutaretsa, kugira ngo natwe tuzabe abagabo, kugira ngo natwe tuzabe imfura zimereye Nyagasani n'u Rwanda rwatubyaye.
Murakoze Mary we Simpunga watubwira amagambo makuru rwose mu noti umwe tugasoza n'undi tugasezeraho aba baduteze amatwi.
Murakoze rwose. Mu gusoza gyewe ndagira ngo nsabe abanyarwanda, nsabe abantu bose bumva ubutumwa Kizito Mihigo yadusigiye kugerageza kugira ubwabo, kugerageza kububaho nk'uko we yabubagaho, bitari kubikora kubera ko Kizito Mihigo asiga yavugwa, Kizito Mihigo umwumva ku maradiyo usiga yumva hirya no hino, ahubwo ntibibe nk'ibintu bya mode, nibe nk'ibintu by'ibigezweho. Bumve ubutumwa bucengeye buri mu buzima yabayemo, buri mu ndirimbo yasize, buri mu bitabo yanditse, noneho abantu babubeho gutyo kuko ni Kizito Mihigo nicyo yashakaga. Ikindi ndagira ngo abantu bose bagerageze gutera inkunga ibikorwa asize, bagiye babivuga, twagiye tubivuga bitandukanye, hari cyane cyane Fondation KMP, rwose abantu bazayitera inkunga uko bashoboye. Mu gusoza rero ndagira ngo nifurize isabukuru nziza, umuntu yavuga ko ari nziza kuko nkuko nabivuze gyewe ndakemera ko Kizito Mihigo akiriho, ibyo ari byose gyewe aracyandimo mbana nawe mu bitekerezo, mu mvugo gyewe nzakomeza mubesheho, nyo nkaba mbishishikariza rero n'abandi batera ibikorwa bye rwose abo biteza imbere. Nkaba rero ngira ngo nifurize iyo sabukuru nziza kuko ngiye nkomeza kuvuga ko ari nziza, Fondation KMP, ngifuza isabukuru nziza abantu bose bakunda kandi biyumva muri Kizito Mihigo. Murakoze.
Murakoze rero rwose bakunzi ba radio Urumuri Abanyarwanda muduteze amatwi. Ni hano dusozere ikiganiro, nanjye ariko sinabura kurangiza rwose nsaba Abanyarwanda uko babishoboye gutera ingabo mu bitugu Fondation KMP. Rwose iriya fondation abantu babishoboye bakayifasha igakomeza ibikorwa bya Kizito Mihigo, mugafasha n'abandi bakora umwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda bakomeza ibikorwa bunganira Kizito Mihigo na fondation, ariko rwose fondation kugira ngo ikomeze umurage wa Kizito Mihigo. Wala ndabashimira rero ko mwaduteze amatwi, ubwo naho gutaha mu kindi kiganiro kuwa kane tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa munani, abanyamakuru ba Radio Muri bazababwira isaha twongeye tubanane muri iki kiganiro cy'ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Murakoze, mwakabaho.
Sabiru muryango wawe wakurese, sabira mata sabiru runga lokandu sabire na makuru Tarun
Jesus.